Ubu rero tugiye gutangira ibiganiro mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho tugiye kongera kuzamuka ya ngazi yacu y'ubwiyunge nyakuri. Ikiganiro twatangiye ubushize kwa kabiri gishize, muzi ko twari twashatse ko uyu munsi kigarukaho, twatangiye tuganira tuvuga tuti ayo moko ni bwoko ki, moko ni bwoko ki. Noneho abantu bari bari muri studio uwo munsi bari bafite rwose ibitekerezo bitandukanye. Uyu munsi nawo wongeye bagarutse rwose, nugire mbashimire ko bongeye bagaruka uyu munsi kuko twasezeranye. Yari mu Kinyarwanda ngo aho imvura zisezeranye niho zihurira. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke kuri iyo ngingo, twongere ariko dutere intambwe. Noneho ndagira ngo abanyine tugitangira, kuko twe twatangiye bamwe bavuga bati bwoko bubaho ndetse rwose si ikiburanga, abandi bati reka data ntabubaho bwoko bwa politike rwose. Hari habaye impaka za zindi, ariko ikiza ni uko zitari impaka za ngo turwane, ahubwo zari impaka nyine zigamije kugira ngo nyine abantu bungurane ibitekerezo gusa. Uyu munsi rero ndagira ngo dutere indi ntambwe, ariko muhurire mbanze nsuhuze kandi ninjize muri studio aho turi kumwe muri kano kanya, mu kiganiro nyine tugiye kugana muri kano kanya. Reka rompere kuri Bwana Nsengiyumva. Nsengiyumva ubanza yumva waba utwumva Sylvestre, waba utwumva wiriwe neza?
Ndakumva Sylvestre, kabeho
rwose, horana Imana. Urakoze rwose kuba wongeye kugaruka kugira ngo tugire dukomeze urugendo rwacu dufite nyine turimo tuganiraho ku byerekeranye irangingo ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, turagarukaho mu kanya. Reka nongere ngize undi rero witwa Evariste Habiyaremye, uranyumva neza wiriwe neza?
Evariste Habiyaremye, umugoro wa mwiza Celestine, kandi nsuhuje na Nsengiyumva, umushyitsi dufite, murakoze cyane.
Noneho reka nongere nsuhuze n'ubundi twatuvuge mu kanya mu rundi rurimi, Bwana Francois Munyabagisha, ose nongere gusuhuza nawe ngiye wiriwe.
Reka tubivuge mu Kinyarwanda, mugiye kwirirwa ubwo mboneyeho nanjye kusuhuza ba Venuste na Musomesha, numvise na Nsengiyumva.
Bwana Musomesha uratwumva noneho kumukanya ngo watwumvaga, kandi warakoze mikoro yawe, wiriwe neza Bwana Aloyizi Musomesha?
Ndamwumva neza cyane, mwiriwe rwose. Ndabashimiye kandi kuba twongeye kubonana muri iki kiganiro, kandi shimiye n'abaza kudutega amatwi mwese, ndabashuje mugire amahoro.
Kome nasagarare kumugani w'Abarundi. Usero twa twaganiriye ku ngingo tuvuga tuti ngo byarumvikanye, ndetse n'abantu bagiye batanga ibitekerezo byabo, wenda kugira ngo twihute turagira ikintu tugaruka gato, ariko duvuga yo mise au point, tuyisa naho tuyisoza ingingo ya mbere yo kumva icyo twita amoko mu Kinyarwanda ni igiki, ni iki tugomba gute. Ikindi kintu nagira ngo mbaze basabe ni kimwe, hari interuro nkunda cyane kuba mu Gifaransa, nkunze gusota numva nibagiye n'umuntu wayivuze uwo ari we avuga ngo donc les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, et puis les petits esprits parlent des gens. Donc uvuga biravuga iki ngo tujye muri urwo rwego, abantu bafite ibitekerezo burema byo kuri byo hejuru byo hejuru bavuga nyine ku byerekeranye n'ibitekerezo. Noneho afite nyine afite imyumvire iciriritseho hagati bakabyerekereza ivenoma nyine byerekeye ibintu byabayeho, ibyabaye mu gihugu ni byose. Noneho abantu bafite imyumvire iciriritse bakavuga abantu gusa, biravuze bose byumvikanaho cyane, intero mfite ikintu nzuye nkivuga. Hano turi mu rwego rw'ibitekerezo, iyo turimo kuvuga niyo twavuga ibintu byabayeho ivenoma, tuvuga jenoside yakorewe abatutsi, jenoside yakorewe abahutu, ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, ukwikubira, ukongera gute, ibyo ni ibintu byabaye mu Rwanda. Ariko tugomba kubivuga turimo dufata urugero rw'igitekerezo turimo gutanga. Ikirwa numva hano tugomba no kwinda dusabe gonekeza ko twese ko turi ahangaha, nta muntu umwe ufite esitiri yo hasi kamemu uri waje niyo yasira umuntu, numva atari ngombwa rwose. Ibintu bya arigima domine mu rwose cyangwa handi persona mu rwose ni ibintu biciriritse cyane, biri hasi cyane, numva twe turi hejuru cyane. Ntabwo tugiye tuvuze rwose ko turimo turavuga ibitekerezo gusa, tureke abantu bajye kuko izi venoma tuzeke uko ziri, ubundi tugiye ibitekerezo. Iyo mise au point byumvikanye, reka tugendere nagira ngo mbahe akanya, kuko mwabonye abenshi twagiye dusangira icyo bakurikirana z'umuntu bagiye babivugaho nabo ubwabo, kandi mbasabe iyo batanga ibitekerezo nabo rwose bajya bageza kuzamura imyumvire, bevuze kuvuga ibintu bitukana, ibintu byo gutuka nta kimaze rwose, kwiga gutuka umuntu nta kimaze, kuko natwe aho turangaza ku giti cyanjye, kandi ntekereza ko namwe ari uko umuntu wagutuka ntekereza ko rwose nakikubwiye rwose nakimariye rwose kwezi ubuntu tukana nakimaze icyangwa so gutanga ibitekerezo byacu bikumvikana kandi gutekerezo byubaka ikindi kintu byagufanye twumvikane mbere yo gutangira nuko nyuma tutumvikanye mu myumvire y'ibitekerezo ntago ugomba kumpatira kumva ibintu nkawe utaramara kuba insobanuro ngombe kuko ukuvomvense kuko ibitekerezo byawe nago mu bitekerezo byawe rwose icyo kintu radiyo irudumuri maze kugira ngo abatwumva abe bifatira umwanzuro wabo icyo rwose bagize rwose ntabwo ari ngombwa kwereka dutukana ngo ndagira ngo mve hano wemeye neza nkanjye ibyo ntabwo mbyemera rwose kuri radiyo umuntu ntabwo si ngombwa ushoboye kubinyumvisha nkumva koko nibyo najya mu tegeko ngo ahari siko hano ufite ukuri rwose ariko tanki bidashobotse twebwe hano muri radiyo muri twemera ko buri muntu wese agomba kugira igitekerezo gitandukanye n'icy'undi rwose impamvu nyine n'ibitekerezo nyine biba bitandukanye kugira ngo nibihura bibyare urumuri ndabirangira nta kintu njya kubivugaho tugaruka rero ku ngingo zacu uyu munsi ndabaho ijambo bwana Silvestre ko ntekereza ko ari ushobora wagiye asigaranye nk'akanguro gatoya atarangize gatoya kugira ngo abanze yimigure gatoya niba hari icyo yongera cyangwa se abantu bagiye bamuvugira bumva wenda nk'ibintu byagiye mu kiganiro yakoze ubushize yumva icyo abivugaho hanyuma namara gukira konkuruziyo ze kugira ngo cy'ubushize kuri teme y'ubushize yerekeranye we uko yumva amoko noneho ngo nagiramo ijambo nawe buri wese muri twe muri mwebwe noneho tubere gutangira intego ikomeye inama ikurikiyeho iri bugira iti ayo moko tumaze kumva gutyo umwe yumva atya undi ayumva atya tuyamaze iki ngiyo teme y'uyu munsi ayo moko tuyamaze iki dukora iki kugira ngo ayo moko nyine ayo moko ndetse tuyakoreshe muri makeya reka rero ijambo bwana Silvestre niba yumva hari ari ikantu k'akanyinywa yasigaranye ubushize cyangwa se ari cyo yavuga ku byerekeranye n'itegeko ryagiye ritangwa noneho tubare gutera imbere mu ntambwe izamu ryawe bwana Silvestre Nsengiyumva
urakoze Silvestre bo ibyo hari twinshi nyine nagaruka ariko wenda yari kudutwara umwanya munini ndagaruka ku kintu kamwe mu kimwe gusa kiri emporta noneho wenda ibindi biraza biza igihe twishanje n'abandi niko François Munyabagisha aho yavuze cyagira developa nyine ibitekerezo bivuga ko ubwoko bwazanywe n'abazungu hari aho yavuze ko ngo abazungu bataraza ariko twakiganiraho ngo abazungu bataraza ngo nta shwana ryari ryarigeze riba hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa niko yavuze ahangaha wenda yashaka kuvuga ko nta jenoside yari yarabaye ikevure nta ntambara ikomeye hagati y'ayo moko yari yarabaye nabyo nibyo ariko gushwana ntabwo ari ukurwana gusa urabyumva wenda mu gifaransa niho bakora disitensiyo nabivuga neza nawe wenda nkabisobanura mu kinyarwanda disitensiyo bakora hagati y'ibyo bita conflict icyongereza n'ibyo bita crisis urabyumva conflict mu kinyarwanda nabyita amasinde twakundiye muba mufitanye amasinde bikiri mu kuzimpaka muri za gacaca mu kugerageza kubikemura ariko haba hari tension kuko haba hari umwe uba arenganyijwe n'undi noneho byarangirana mukaba noneho mwajya muri kirize rero n'igihe mwarwanya mwageze mukabona byarengeje ihaniro bikagera ubwo bibarenga mwembi mukajya mu mitsi cyangwa mu macumu cyangwa mu dufuri etc buriya rero wenda icyo umunyabagisha ashaka kuvuga François yavugaga ko abantu bafite izo rwanda abahutu n'abatutsi ariko rero mbese nta kirize yari yakaba ariko konfuri yari iriya ngoma nyine miginya ifita imaze imyaka bavuga 400 ariko cyangwa ngo nuko nyine yari imaze igihe kirekire birangiranye ibyo yari ishingiyeho byari konfi byari ishwana ritaragera muri kirisita hari amasinde akomye hari isinde ziriya z'ubucaka birabyo ubuhage bitaga ubuhage ni ukuvuga nka esikaravaje gukora inka ukayikorera imyaka n'imyaka ahubwo n'umwana bakazayikorera niyo wazanayibona ariko ikaba idafite agaciro kajyanye n'ukuntu wakwitse ibyo ni ubucaka ibyo bikaba byari kandi abari abahakwaga cyane cyane n'abahutu urabyumva nubwo bwose hari abatutsi mu mashyushyu bakakoga ariko ibyo turaza kubigarukaho izo sinde byari bari gukora hakaba isinde rya supremasisi iriya ry'uko ubutegetsi mu rwanda bwari bushingiye ku isumbanishwa ry'amoko bivuga ngo iyo umwana yavukaga uyu munsi ari umututsi kuri uwo munsi akaba wavutse umutwa umwana w'umutwa akaba wavutse umwana w'umutu bagavutse basangana kubera ubwoko gusa bitavuga ngo wenda ko ababyeyi bake cyangwa bakenyeretse cyane ibyo bikaba byemewe muri sosiyete urabyumva ibyo byahise imbere ikomeye kandi supremacisme rero niyo mpamvu rero nzabigarukaho wenda ndaza kuyigarukaho nyine supremacisme kuko supremacisme yiyegerezaga yari hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa ariko byari no hagati y'abatutsi ubwabo muri kominote y'abatutsi harimo isumbanwa ryabo abanyigi parizapure abanyiginya n'abega ntibareshaga n'abandi ibyo rero byari bisimbuye bikomeye cyane by'ubwoko utavuga ngo nta shwana ryari rihari kuko niba batanu batararwanaga ariko bamwe babaga bishimye nta muntu n'umwe wabyishimira hari isinde rya siyorapusi ibintu by'urugomo kuba umuntu yavuga yajya yari atari ikimuga noneho abantu bakamuheka bamwikoreye intugu zigacika ibiki byose gukubita ibiboko wenda tuvuge ko ikiboko cyazanywe n'abazungu ariko na mbere hari uburyo bwo guhana butari demokaratike bushingiye ku ngoma urabyumva hari ibiro byo gukorera ibyashikore ndareka byoroshye kuba byazanywe n'abazungu cyangwa se byariho ariko abazungu barabisitematiza wenda icyo sinakiraho ariko hari amasinde kamema yose mvuze ni amasinde akomeye amasinde sosiyete konfi sosiyete urabyumva ku buryo rero muri 59 niho byabaye kirize urabyumva kandi avuga ngo kirize kubera ko amasinde yananiwe gukemurwa gacaca yabaye baranegosiya noneho abitanuba abandi bariho turi umwami ashaka kumanza kurevolisiyo n'ingoma bamukoraho puresiyo batereho ntacyo dupfana abahutu baragaragara gucecetse nuko hari amasinde amasinde bagiye kuyacocagira na mirongo aba kirize urabyumva muri mirongo wenda reka ngire kuva muri 94 muri iriya ntambara 94 mu bibazo bikomeye byabaye byatumye ishwanyuka nk'uko ikibazo cy'ubwoko gisoma kitizwe bakoze nk'aho kidahari abushobo ntibakivuga bivugira ibindi ubwo nabyo ibyo bavuga bya repota ariko nk'iki ngiki ntabwo bakivuga urabyumva ubwo rero akorana nagira ngo havuge tuze wenda kwandikaho ikindi nagira ngo mvuge ni uko biriya bavuga ngo ubwoko ndi buhari hari nk'urugero rwo mu mateka naho ndangiriza abazungu bataraza bon nabo ejo bundi kigeri mbere uko bavyaraciye kugira rwanda ni kurubuye rwanda aho yavuze ati gyewe nitwaga kigeri nitwa kigeri zina ry'ubwami ati zina ry'ubututsi nitwa ndahi ndahirwa niwe ndahirwa radio ati data afe ubya mukuru we ndahirwa cyarafite izina ry'ubwami rya mutara izina ry'ubututsi rya rudahirwa bikaba ari uko byabaga bimeze ku bami bose babayeho abyumva kandi abami babayeho mbere y'uko umuzungu asanze yaje kuva rwabugiri mbere aho harabaye abandi bami bafite izina ry'ubwami bakagira n'izina ry'ubututsi kandi bikaba byakizwi yuko abami no kuvuga ngo baba bafite izina ry'ubwoko bwabo kandi bikaba bizwi ko abami nta bundi bwoko baturuka muretse ubwo ngubu ubwo wenda bariya turi kumwe hano baza kumusobanurira uko babyumva icyo ibyo byabaga bishatse kuvuga uko byariho mbere y'uko abazungu baza
yakoze rwose bwana Sylvestre rwose mushimiye ko unavuze amagambo avunaguye kandi uvuze ibintu byinshi cyane nizere ko bose bagiye bagiye ikintu bayivugaho cyane cyane bwana Francois Munyabagisha nawe amere nkawe rwose turebe imfura nawe akoresheje amagambo avunaguye atubwize utuntu ugiye umuha twa romarike kubyo nyine yari yavuze niba yaravuze nabyo ngo abisobanura cyane akaze nkurikizaho nyine ariwe nkurikizaho n'ijambo noneho nyuma ndagakurikizaho bwana Aloyizi Musomesha asubize cyane cyane ikintu uvuze urangirijeho uvuga uti kuki habagaho izina ry'ubututsi n'izina ry'ubwami ibintu kandi ibintu ntabwo abekana byabwaga ko burya aribwa buri gihe umwami yimyari kanaka izina ry'ubututsi ni iringiri izina ry'ubwami ni iringiri araza kukivuga mu gihe ariko mbere yo kujya mu kigero bwana Aloyizi Musomesha reka tugere tureke banza fata ko Munyabagisha abanza agusubiza aho ngaho noneho nizere ko n'akandi kazi kandi kari bwasigaye kubyerekeranye n'ibintu by'amoko noneho tujye kwirinda ikumenya ikurikiyeho uyu munsi kandi afata ko Munyabagisha izamu n'ibyawe
akoze Sestini ungabanyirije n'umurimo nari mu nyandiko nari nafashe nateganyije guhera ku icyo cy'umwami Kigeri kuko Sylvestre arakibajije ariko hari n'abandi numvise bakibaza ariko ngiye kureka uriya Musomesha uri wa mukuru wanjye cyangwa uri murumuna wanjye
nkikwete mugiye gusuhuza mu ngobyira
aya mundatu uri mukuru wanjye ariko ye
oya
wanyanze kugerayo
dore mwubaye nta kibazo
wanyanze kugerayo rwose naje gusangayo mukuru wanjye uri noneho rero hari n'ahandi uri mukuru wanjye muri iyi ngazi turimo y'ubwiyunge nyakuri uri mukuru wanjye ibyo bantu bajya babimenya watangiye kubijyamo muri 2001 njyewe nabijemo ejo bundi mu 2008 urumva aho wari bimaze imyaka 8 dukomeze rero ingingo Sylvestre yazanye ubwo tubaye turetse ku iyo ngiyo y'izina ry'ubututsi wenda turaza kungikanya na Aloyizi reka ngaruka rero ku kintu navuze by'amoko ngo yariho mbere y'abazungu ikintu ushaka kusaba wenda Sylvestre n'abatwumva ko batekerezaho ni ugutekereza ku kintu cyitwa inkuru ibyo bita mite inyandiko zakozwe u Rwanda abazungu baza basanze abanyarwanda batazi kwandika badafite umuco wo kwandika bari mu muco wo kubara inkuru bakabara inkuru ibintu bakagenda babibara mu nkuru mu mutwe babifata mu mutwe ibyo byariho ariko abazungu bamaze kuhagera abantu batangiye kwandika batangira no guhimba inkuru zo kugira ngo kwandika inkuru bahimba n'inkuru zo gushimangira ibitekerezo bari batangiye kugira byerekeranye n'ubutegetsi muri izo nkuru ibintu bigaragara muri izo nkuru tugomba kujya twitondera hari nk'ahantu Sylvestre uvuze ngo abatutsi bategetse abahutse imyaka 400 ariko rero mw'iyo myaka 400 tusubiyemo tukajya kuyibara dusanga atari byo kuko ntabwo ari byo tuvuga ko umwemere tubanze tuwemere ibyo bintu byuvuga ngo abatutsi barategetse tuvuge ko ingoma z'abanyiginya n'abega zarabara abatutsi noneho tuzamuke mu Burera Uburera iyo myaka 400 ntayihari Uburera bugiye butegetswe n'abo batutsi uvuga n'abo wita abatutsi ejo bundi ejo bundi nta myaka na 200 iragera n'umanuka ukamanuka epfo mu bukunzi no mu busozi naho ni cya kimwe nuza ukaza mu nduga kwa mashira nta myaka 400 ihari nugenda ukajya n'ikibungo no mu gisaka naho iyo myaka 400 nuvuga ntayi none ugasanga abantu bavuze ngo kubera ko bavuga ngo u Rwanda kwa gasabo ngo rwatangiye wenda ngo rumaze ngo abanyiginya bafashe ubwo butegetsi bageze ku butegetsi bashyizeho ubwami ngo hashize imyaka 400 bagahita bavuga ngo bahise bakandamiza abahutu noneho rero muri bintu icyo kintu rero cyo nabivugaho niki nuko nyuma yuko abantu batangira gushyira mu bitekerezo byabandika ngo abahutu n'abatutsi kandi mbere atari ko byari bimeze abantu babigiye babishyize batangiye kubyandika batangiye kwandika inyandiko mpimbano zo kugira ngo bajye gusobanura ko abahutu n'abatutsi bari bariho icyo rero impamvu mbivuga gutyo nuko nuko kubyandika abantu n'ubu ngubu na Sylvestre arimo bashyira imbere abahutu n'abatutsi nyabutatu noneho bakizagirwa ko hari andi moko nyamoko y'ikiryango noneho mu kwibagirwa bakanashaka no kwiyibagiza bajya kuyibagiza ubushize Sylvestre yaratubwiye ati ara turavuga ati uri umugesera niba uri umugesera uri umututsi noneho yibagiye ko mu bagesera harimo abahutu harimo abatwa harimo n'abatutsi ariko we abahutu n'abatwa bo mu bagesera akabasiba ati mwese mbagize abatutsi ndababatije mubaye abatutsi ati uri umunyiginya ubwo nkugize umututsi kuko nta munyiginya w'umuhutu cyangwa w'umutwa ubaho wavuga uti ndi umwega ati nkugize umututsi kuko nta mwega w'umuhutu nta mwega w'umutwa ubaho noneho ugasanga hari abantu bo babifite mu mutwe gutyo nanjye mbabwize ukuri mbagize ukuri ko nakuze nzi ko abega ari abatutsi kubera yuko nari nturanye n'umwega na famiye z'abega b'abatutsi nkura numva yuko ngo abanyiginya ngo ari abatutsi ngo kubera yuko abami bari abatutsi noneho bakatwongeraho ngo abega ngo batangaga abagore b'ibwami akaba ari byo batubwira noneho hari abantu rero bagiyeho baravuga ngo ubwami n'ubw'abatutsi noneho ngo abatutsi bagiye bavanaho ngo abami rero watore babahinza ngo abahinza bose bari abahutu noneho abami babaye abatutsi abahinza babaye abahutu noneho ugasanga ngo kubera ko mu Nduga kwa mashira yari umubanda noneho ngo ababanda ubwo ni abahutu bakaba abahutu wabona umubanda w'umututsi ngo ya wowe ntabwo uri umututsi ngo uri umuhutu iyo myumvire rero iyo mibo kubabona ibintu gutyo byatewe n'iki byatewe na kwa guhindura imyumvire imitekerereze byazanywe n'uko abazungu batwigishije kwandika dutangiye kwandika ibyanditswe byose tukabifata nk'ivanjiri tukavuga ngo nibyo noneho ntitubisesengure tuvuge ngo ariko ukuri kwabyo kuri hehe noneho aho rero ndangirize kuri iki ngiki cy'uko Sylvestre niba wakora ubushakashatsi bwawe ukareba ukabona ko mu bwoko bwose bw'ikiryango hagiye habamo abahutu abatwa abatutsi uretse abahima niba abashakashatsi bagaragaje ko mu bahima ariko nanone abahima ni bake cyane mu Rwanda bari muri kariya gace ka za Byumba ni bake cyane ku buryo kuba wavuga ngo hari icyo mbonye twagendeho tuvuga ngo ni ubumenyi rwose buhamye ntabwo byaba bifashije kuko ni bake ariko bo nibo bonyine abashakashatsi batiyabonyemo ayo moko uko ari atatu noneho rero ukibaza rero ukuntu ni gute mu moko y'ikiryango agera kuri 30 ndavuga 30 ari akomeye cyane bazari muri za 16 cyangwa 17 ariko yose uyiyagera muri za 30 nkuko no muri za Kongo yasangaye none mwaye mu kwese kugingenda nsangamo abahutu n'abatutsi n'abatwa binjiye mu gute bishoboka bite ko abantu babara abahutu batandukanye imbere none bakaza kugenda abahutu bagagenda bacikamo o ayo moko yose uko ari uko twayavuze abatutsi bagacikamo ayo moko yose uko twavuze abatwa bagacikamo ayo moko yose uko twavuze ubaza ko bitashoboka nuvuga ngo amoko yongirwa amoko y'ubuhutu n'ubutwa n'ubututsi ya nyabutatu ni virusi yinjijwe mu moko ikijyango yinjiye mu moko ijya mu mitwe igiye mu mutwe tuyifata gutyo cyane cyane ko yinjijwemo mu mitwe yacu n'amahano yagiyeho ayo mahano rero iyo tugiye kureba wabivuze ntago mbigarukaho ko ibibazo byariho ariko maze kumva ko izo ngirwa moko zitari ziriho umva ko nibyo bibazo byari biri hagati y'abantu mu butegetsi ariko ntago byari hagati ya moko
rakoze ariko mbere yuko bwana Silvestre musubizagira ngo mbaza kandi kabazo kamwe ariko ubusize Silvestre kire yavuze kandi koko kizwi cyabaye mu mateka y'u Rwanda yuko abazungu baje mu Rwanda bakoze ibyo bayise ubushakashatsi bagapima abantu ngo imisaya yabo amazuru yabo uburebure bwabo bakabuvuga ko badafite imize prekonsi gusa ngo bakaza gukonstata ko abafite uburebure ubu n'ubu afite amazuru ameze gutya abafite umusayereja gutya ko bari mu bwoko ubu n'ubu abandi bari mu bwoko ubu n'ubu icyo kintu se ukivugaho iki bwana Francois Munyabagire cyo kuba abazungu barahereye kuko nabwana Silvestre ijya ahera avuga ati hari ikintu cyitwa la différence morphologique ni ukuvuga ko rwose uko turemye ko duteye bidutandukanya abahutu batari uko n'abatutsi ukaba batari ukwabo icyo kintu cy'uko abazungu bakoze uko gupima abantu byo ukivugaho iki bwana Francois Munyabagire mbere ko nzaba ndabora Loise epimwe nyagasubiza Francois Silvestre ijambo akabasubiza noneho ndimuherukiye kuri bwana Venuste tubare gutagenge ikurikiyeho ijambo ryawe bwana Francois
uzi ko icyo kintu nta nubwo bagikoze igihe kirekire ariko ze muri iriya myaka ya muri 30 nibo batangiye bakunze kubikora urumva nibo babikoze noneho rero ibyo bintu babikora ntabwo bapimaga ngo barashaka kugira ngo barebe abahutu n'abatutsi n'abatwa oya kuko icyo gihe abazungu baza ikintu abantu tugomba kwibuka nuko baza muri Afurika ntabwo bazaga baje gushaka kureba ngo abantu batubonagamo inyamaswa bavugaga ko abirabura nta roho bagira bityo bigatuma abirabura bashobora kubakoresha nk'ingamiya ibyo nibyo ntuza noneho rero mu kuza kujya ngo babigaragaze ko nta roho bakajya no gupima n'ubwo ntabwo bapimaga n'amazuru gusa bivuge ko habayeho n'ihenesha urumva habayeho n'ihenesha yavugaga iki hari ibindi bajyaga gupima hasi kuko hari igihe bavuga ngo abirabura ngo ni nk'inguge nta kindi bashoboye ngo mu mutwe ntibakora nta bwenge bafite ngo ariko bibera mu bitsina urumva noneho ikindi kintu nanone ibyo bya morphology abazungu urabona baza baje bafite mu myumvire yabo bumva yuko ngo abantu bagiye batura isi bagenda bimuka ari abimukira ibyo abageze iwacu nibyo baje bazana baza babifite mu mutwe urumva kuko njyewe ugiye gukoroniza Silvestre agiye ahantu aba akajya ahantu wenda hatageze civilisation hatageze aya majyambere z'iterambere ashobora kujyana we ibitekerezo bye ukuri yabivuga akaba ari byo ashyira imbere n'abandi baje iwacu ibyo bari bafite mu mutwe nibyo bashyize imbere noneho mwibuke ko muri icyo gihe muri iyo myaka 30, 40 na 20 abantu bamenyereye bakoraga ubushakashatsi mu bintu byo kumenya imitekerereze y'abantu ubwenge bw'abantu imibereho n'ukuntu abantu bitwara ibyo nakwita la psychologie bavugaga ko kugira ngo umenye ukuntu umuntu yitwara niba afite n'ubwenge ubwenge bwe kuko ubwenge hari ubwenge ukubiri hari ubwenge bw'amarangamutima n'ubwenge ndetse bwo gutekereza noneho baravuga ngo ubwenge bw'amarangamutima ubwenge bw'amarangamutima ngo buterwa n'uko umuntu ngo ateye umubiri we noneho bakavuga ngo nk'umuntu munini ngo uriya ngo azaba wenda ngo umuntu ngo witonze ngo umuntu wa kagonyori nka munyabagisha hano cyangwa se Kagame ngo umuntu azaba umugome pe urumva ibyo bakabyandika ari aba scientifique bakabivuga abandi bati umuntu uzaba ufite urutwe runini azaba afite n'ubwenge bwinshi azaba ibintu bibi bakabyandika bakabivuga nibyo bakoraga ariko nyuma yaho baje gusanga ko iyo mibone uko babibonaga bibeshyaga bariheze ntabwo ari cyo kibitera hari ikindi gitera imyitwarire y'abantu bwa bwenge bw'amarangamutima hari ikindi kintu kibitera icyo barabyize noneho iyo bazaga mu Rwanda rero ntabwo hari abatumaga biriya bibwira ngo bajye kureba niba abo bantu babonyeho ngaho bafite ubwenge niba bafite bashobora kuba bakwegera abantu cyane ko bageze nko muri kariya gace k'iwacu nibyo bavuga bavuze ko kame bahasanze intara ifite ubuyobozi ikitwa ubuyobozi gisa nk'aho cyateye imbere ariko iyo tuvuga nanone ngo ubuyobozi bwo mu Rwanda bwa rwateye imbere ntitwibagirwe yuko icyo gihe baniyaga inyuma y'inzu haniyaga ku nsina tujye tubivuga ubwo se bari barateye imbere gute ariko abantu bati ntitwibagirwe ko umwami yabaga mu cyari cy'inyoni ariko ngo bari barateye imbere ntitwibagirwe ko abantu bicanaga umwami yatangaga kice ubwo se bari barateye imbere gute ariko abantu barabyandika ngo basanze ngo hateye imbere kubera ko hari inka hakaba hari uko ukuntu abantu bakorera abandi noneho umuko gukorera abandi bagahembwa inka ariko abakoreraga abandi ntabwo ari abatutsi abakoreraga abandi si abahutu bo mu moko baye moko turimo tuzana b'inyabutatu aho ngaho niho tugomba kuzajya tugera tugahagarara tukahashyira urumuri bihagije ndazi neza ko atari ibintu byoroshye hari abantu benshi babyumva tubivuga gutya bakavuga bati reka amoko turabizi ariho amoko ubungubu ariho ariko kera ntabwo ariko yahoze ntibyumvikane rwose kuko n'ubungubu kera ntabwo turavuga ngo abahutu n'abatutsi abatwa bo tukabibagirwa ariko ntitwibagirwe ko hari n'abakiga n'abanyenduka ntitwibagirwe ko hari
niko François nakuciye mu ijambo kuki udasubiza ikibazo nabajije cyerekeye ibiriya by'izina ry'ubwami n'izina ry'ubutunzi byavuye hehe ko abazungu bari batara icyo nahereyeho ariko umaze guturuna n'icuro mirongo inani utagisubiza
ariko nagihariye bwana Louise Musomesa ko nzi ko ari we gikoze ubushakashatsi burebure ko
mureka François abanza gisubiza
nta kibazo rwose
reka ngigusubize rwose muvandimwe Sylvestre hanyuma Aloise nawe aranyunganira kuko ibibazo baza ni ibibazo bikomeye ntabwo navuga ngo ibintu byose njyewe nabikozeho ubushakashatsi nta ni ibitekerezo n'ibyo nagiye nganira n'abantu nanjye nkubwira ariko iyo nshaka kukubaza iki ngiki wowe uravuga ngo abantu benshi bavuga ngo ubwo umwami Kigeli ngo yararahiye ngo aravuga ngo izina rye ngo ry'ubuhutu ngo ry'ubututsi ngo ryahe yararahiye ariko nagira ngo mubivuga kuri Kigeli nifuzaga kumenya n'uwundi mwami wundi muvuga warahiye gutyo kuko niba Kigeli yarahiye nk'umwami uganje umwami uganje ni rwa constitutionnel monarchie constitutionnelle rwa constitutionnelle kuko ibintu byahindutse bazanye n'amategeko abari yararihirijaho urumva igihe rero atangiye kurahira abandi se barahiriraga hehe ko n'umwami umuntu wabaga umwami
reka twumvikane gatoya bwana yenda twibukenye gatoya nanjye uravuga dutse ubushakashatsi ese abami ba kera se bo ba mbere y'abami bara rwose ba kera ba Yuhi Gahindiro ba mbere se ntabwo bafite amazina abiri bafite amazina y'ubwami n'amazina y'ubututsi
ikibazo amazina abiri bari bayafite ariko ikibazo ni uko muyita ngo amazina y'abatutsi
nitwe tubyita
naho ngaho kuko tugiye kureba tukareba wenda ahantu byatangiriye kwandikirwa naho ngaho kuko abantu bavuga ngo yararahiye ngo akararahira abami mwibuke ko abami bashyirwagaho nanjye ko n'umwami wabaga avaho akenshi kera yabaga atanazi uzamusimbura uwo ari ko abiru aribo bamushyiragaho none se umwami yararahiraga imbere y'abiru none se niba yarahiraga imbere y'abiru kandi abiru bikaba ibintu byabo byabaga bitazwi mwaje kubimenya gute mwabimenye rero kubera yuko Alexis Kagame abyanditse ariko ubu ngubu Kagame abantu bamugize ngo umuntu umwiru nyamara hari abandi nubwo bavuga ko atari n'umwiru kubera bari muntu uza gusa noneho rero icyo ni kimwe ikindi nuko ikindi mu byukuri iyo mvuga ngo kubera ko Kigeli yabivuze nibagiwe ko Kigeli muri mirongo hariya yima yarafite imyaka ingahe ise Kigeli
imyambiri
Kigeli uretse ko Alexis Kagame ngo yamuteguye
imyaka 23
nitatu nibi bon niyo ngiyo urumva no umwazi neza ko
igitambambuga
banza urebe urumva se rogande tujye twibukiranya Rudahigwa ntabwo yarerewe ibwami urumva yarerewe kwa Nyarume aza kugaruka agarutse arerwa n'abapadiri baramuformata pe kugeza aho bamugize umwami asimbura se ise bamuciye bamujyanye
abandi bani bambwe bayuhi baje bose babaga bafite izina ry'ubwami n'izina ry'ubututsi niba utabyemera rekeraho turanuta kutabyemera dukomeze ariko kuguma uvuga ibindi se ntacyo bimaze
rero Silvestre
urasaba
ko ngusubiza nagusubiza ngurumuri wowe
utabyemera uko byabayeho uko ntibyabayeho kuri wowe sibyo
ntabwo aricyo turimo tuvuga ndakubwira ko wowe ko gukomeza kuryita izina ry'ubututsi aho abantu bivana ubyita ubututsi niba ushaka gukomeza kubyita ubututsi kugira ngo utsindagire yuko ari ubututsi
nifate
gutyo ariko ndakubwira ko
ariko mujye mureka umwe abanza aranga igitekerezo cye noneho mande kukigira kandi afite ngo yabe igitekerezo vuba vuba uhina kugira ngo duhe na bwana musomesha ijambo naryo cyane rivugaho cyane cyane ko iyo ngingo rwose ni ingingo abantu batarimo kumvaho rimwe mu kanya ndababwira ibyo abantu barimo kwivugaho ko abantu barimo kumva ari benshi kandi barimo gutanga ibitekerezo byabo ndababwira ibyo barimo kugenda bavuga hanyuma ariko hina vuba vuba kugira ngo twihute noneho tuhe na jambo na bwana Aloyizi musomesha kuko mwibuke ko bimaze kuba hafi saa tatu n'igice kandi dufite ingingo tuvugandeho yindi kandi nayo ifata imyaka 30 kandi agira rwose umunsi tube daretante tuvuge dufaso concise et precise mbere yo guhina bwana Franco
hanyuma ubwire Silvestre ntiyongere kunca mu ijambo andike ndangize igitekerezo cyanjye noneho ukwemera kwe
azakumbere
icyo nshaka kubwira abantu bagomba kumva ni iki ngiki ni uko muri iriya myaka 50 kubera ko twavuye muri mu kiganiro cy'abantu bavuga ibintu bese inkuru baba ari inkuru nta bintu binanditse dufite cyangwa se ngo tube dufite ahantu abantu bagiye babika imvugo z'abantu ku buryo buri muntu wese yabibona akabyiyumvira noneho ugasanga abantu bamwe baravuga ibindi abantu abanditse abashyize mu nyandiko abatangiye guhimba ziriya za mite zo gushimangira ubutegetsi bw'abanyiginya ingoma y'abanyiginya ubutegetsi bwa Karinga urumva Karinga nayo ntabwo yatangiye abantu babyanditse ibyo banditse abandi bose barabifashe harimo n'uwo mwami Kigeli nawe ibyo bamwandikiye ni ibyo ngibyo nibyo avuga n'abandi bagenzi be banda bari kumwe ibyo basomye icyo gihe bavuga ngo abazungu cyangwa se n'abantu bakoranye n'abazungu abantu b'abashakashatsi nk'aba Musenyeri Kagame Alexis kubera ko babyanditse abantu bakabifata gutyo n'ubungubu turacyafite icyo kibazo kubera yuko hari ibintu byanditse kubera ko umunyabagisha yanditse ibi bintu akaba yabyanditse mu gitabo abantu bakabifata gutyo kuko ngo biranditse kubera yuko Mugesera Antoine yanditse ibintu bikaba biri mu gitabo abantu bakabifata gutyo kuko byanditse noneho ariko ntibarebe kuko tukabura ikintu cyo kujya gusesengura ngo tugire esprit critique tugire ikintu cyo gusesengura twibaza ku byo umuntu yanditse iyo umuntu yanditse ibintu aba ari ubutumwa aba ari nk'ubutumwa atanze ariko aba arimo acanaka urumuri ariko kugira ngo abandi nabo bagende bafatire kuri urwo rumuri bavanemo bakongeze bagende barusheho gucana urumuri ariko iyo ugize ugafata ibintu byose ukaza ngo kubera yuko hari abandi babivuze ngo noneho nibyo ngibyo ukabitsindagira nicyo kibazo dufite ubundi rero narekeraho ngaho niho igisubizo nabaha muri akanya ubwo Aloyizi nawe
Amoko ntacyo twaye ahubwo ikibazo gikomeye nuko tuyakoresha nabi akongera akavuga ati abacyaye nkimara kuvuga nti amoko se twayamaze iki kandi batayemera ngo ningirwamo urumva rwose byose nibaze n'umuntu umwe wagiye bazi byose abibaza byose ndetse hasi arwakoze avuga ati ati Sylvester wowe ngiye kuri Sylvester none kuko nari ndamwijaga mu kanya ati Sylvester urakabije cyane wumva inama inama nyine bakugira ati arakujijura inama kujyana nziza cyane rwose ibintu byo kubakira ku moko hututusitwa na nahuki ntacyo bitumariye rwose gabanya kutwigisha amatiku ya moko voilà ndakomeza ati abantu hakanamo kandi amazi kutwara za miliyoni z'abanyarwanda koko ati so yo sérieux handi Sylvester mkanya yaratiye mu ijambo François abavuga ati Sylvester ngiva na regera suzuguru urumva ko uko mugenda muri Afrika niko nabo bagenda babandikira ndetse hari n'uvuga ati umunyamategeko ntabwo arimo gusubiza nk'umunyamateka arasubizanya langue de bois nk'umunyapolitike ibyo bya Sylvester ntabwo kigenda gisubizwa niba abami baragiraga izina rya gitufu cyangwa vara n'ibyumvikana rwose nagira ngo rwose mera kuri bwana wese nagira ngo nyine mpe icyubahiro cyabyo ibitekerezo nyine by'abantu barimo kugira batwandikira badukurikiye numvise ko bwana Sylvester icyo bakubwiye na bwana Aloise icyo bamubwiye ariko nagira ngo nk'umwanya muri kano kanya bwana Aloise abagize umusomesha nawe atubwire uko abona iki kibazo cyane cyane subize kiriya kibazo cya Sylvester yavugaga ati ese koko igihumbitwa amazina abiri abami bagiraga bakava ku mera izina rya gitutsi izina rya cyami urabivugaho iki ariko nzi nkubuje ko wavuga no ku bindi kugira ngo nyine twamaze mu gihagararo ariko rwose wo kabyarawe nongeye gusubiremo ku buryo buvunaguye kandi buhimye kandi bwumvikana izamu ni cyane bwana Arezi Musomesha
urakoze cyane Celestine ntabwo ngenda rwose gihe nongeye gusubiremo ntabwo ndi umuhanga mu mateka ntabwo nize mateka histoire ariko nakoze nkora critique historique soma ibintu noneho nkareba uko ikintu cyaba aho ukuri kwabakuri kuri iyi ngingo rero yuko umwami ngo yagiraga izina ry'ubututsi n'izina ry'ubwami ariko kuki batabwibaza ariko ntasubize ngo ndavuga se habagaho amazina y'abahutu n'amazina y'abatutsi ndetse tuvuge habagaho kuko kuvuga ngo hari amazina y'abatutsi n'amazina habagabo n'amazina y'abahutu akaba atandukanye ahangaha icyo gusa nasubiza kuri ahangaha uko mbyumva ko izina ry'ubwami ni uko yabaga agiye hejuru y'abahutu n'abatutsi bakabagira izina ridafite atakiri umuhutu atakiri umututsi atari n'umuhutu ari hejuru yayo ngirwamoko witeka ke niko mbyita ngirwamoko y'abatutsi aho rero nyine aho nyine ikibazo umuntu kiri nabaga se niba nyine yaraya moko aya bagenyine yabagesera asinga n'ayandi nayo akabamoko ubwo ihose yabamoko gute naho ngaho ikibazo mbiteka namwe kuva kera no kutanga n'ubuhamya avuga ko nakibajije umwarimu niga afite imyaka 12 niga amashuri abanza ni ukuvuga ko amwe muri ayo ngayo atari amoko mu by'ukuri nongere cy'akarongo mu by'ukuri ntigipamo icyo gihe byo byari bitarakara nk'uko ubu bimeze nyuma y'uko abazungu baza noneho bakabikabiriza yumva ko icyo gihe yari zari ibyo bitaga nyine class sociale noneho abatutsi nyine bari abangabo bari mu rwego rw'abantu b'abashefu abazushefu abantu z'abategetsi abayobozi b'abayobozi mu rwego rw'ubuyobozi b'abantu b'abayobozi uwe rero ava mu umwami akava muri abo ngabo b'abatutsi ariko mu rwego rw'abantu de classe ni classe ndavuga superior iyo hejuru y'abantu b'abayobozi bitanze kuza abayobozi nk'uko ubu tuvuga bavugaga abakonse ba buri mezi n'amatini byose bakaba abaga ari nk'abatutsi nuko nguko jyewe nkora critique yanjye noneho akava icyo gihe yababwiye muri iyo muri icyo gice cy'abayobozi bafite inzego zibyo mu gihugu wagafata imyizira by'ubwami kubera ko agiye hejuru y'abanyarwanda bose aho nongeraho ntatinze ntabwo nkina rwose ndahita mpagarara ni uko cyo tumenya ko ubutegetsi bwose bugira amayeri bagira amayeri yo kugira ngo uburyo kugira ngo bazagume ku butegetsi cyane cyane igihe cy'ubwami bagombaga kumvisha abantu bari hasi abo bayobora ko bafite amazina y'abatutsi bafite amazina y'abatutsi boko nyine aribo bagomba kuyobora ba bandi bo hasi kugira ngo babumvishe ko bo bafite nyine bari hejuru yabo nyine hambere mu minsi nako nanjye nko hambere mu minsi yashize tugirana ikiganiro na n'umuzukuru w'amashira mubajije se abahutu n'abatutsi wowe wumva batandukanywa ku byerekeye n'imibiri n'uwamuforoje nk'uko serivisi ayivuga ubu ngubu ariko ntabwo icyo gihe nawe namuvuze hari abantu banyarwanda benshi banyine bavuga ko kubera ko tumeze imibiri yacu uburebure n'amazi n'iki byose ati ntiwaba ubyemera atoya ati igihe nyemera ko abatutsi bakomoka kuri mututsi ariko ntigeze ambwira abahutu bakomoka urumva yavuze gusa abatutsi na serivisi yavuze abatutsi ariko ntabwo wabwiye uti ese abahutu bagiraga amazina yabo urumva ni uburyo abantu bose bayobora bagira uburyo babeshya abaturage babeshya niko bivuga gutyo babeshya kugira ngo babumvishe ko aribo bafite nyine bonyine bafite izina ryabo ry'ubututsi abandi batagira nta mazina bagira hariya abahutu ariko bagira amazina y'abatutsi meza bakaba ari bo mbore bagomba kubayobora
umuntu aramusomesha ari kuvuga atuma nibuka ibyo bwana serivisi ajya avuye mu kanya avuga ibyerekeye supremacisme avuga ibyerekeye bavuga ko bagakoresha bose kugira ngo bumvishe abantu ko babaruta nyine ya supremacisme nyine yavugaga mu kanya nyine kuba abantu basurwa abandi none bakavuga amayeri ntibabyumva neza kugira ngo barabwire babumve neza kugira ngo nyine bagume basobanure ko aribo bari hejuru ko
bagomba kubaha ni ukongo ko rwose narangije kuri iyo ngingo niho ngo nuko byo kuvuga ngo ni amazina y'abatutsi ngo bari bahari ko ntabwo bari ubwoko kuko nyine ntabwo ari ubwoko ni karasi bari karasi nyine wiba supurema iso supureme nyine supureme
yawe birumvikana rwose reka rero turebe ukuntu icyo bwana venuste hariya n'abivugaho hanyuma bari gusubiza bwana silivestre izamukuru kugira rwose tujye dukora ku buryo ekitabule hego uyu mwaka wamuriye ijambo noneho tubere gutangira ingingo noneho buri wese akurikije iyo myumvire ye none atubwire uko abona ibintu byo kugenda kandi venuste wowe urebona ute ibyo abantu barimo kuvugana bose
murakoze cyane celestin ni kumva ijambo ibyo bavugaga byari byiza cyane numvise nyine aho ngaho bagarutse kuri icyo silvestre yita ngo ni realite historike y'amoko impamvu ari gukomeza kugaruka aho ngaho iyo realite historike hari n'umuzungu w'umubiligi hano witwa Jaspers nabashije gusoma igitabo cye aho avuga ati Musinga yatutse umukobwa we wari wiyemeje kujya kubatizwa amutuka avuga ngo ntuzabona amata ntuzayakure ku muhutu ntuzayakure ku mututsi ntuzayakure ku mutwa nuko arangije aravuga ati umva ko abazungu ariko twabizanye nuko ubwo rero yashaka kuvuga nyine nk'ibyo bya Nsengiyumva ko na mbere y'uko abazungu baza ibyo bintu byari biriho noneho nkabona hari uwabajije ati ese umusomesha yagize ikihe gikomere mu byukuri sindi ko ibintu byabaye mu Rwanda muri 1994 nta muntu n'umwe biteze igihe gikomeye ariko se tukivura dute uwo muntu wamubajije amubaza ko ari igikomere yaba yaragize cyatumye
ikiro gituma yagana ubwoko bwe kuko ngo ni umututsi ntabwo ni umuhutu ngo nawe proud of it ngo niyumve rwose abyishimiye ajya kumutera ipfunwe muri make yawe niko yavuze
abo bantu rero bari gukomeza gushaka nyine gutanga ubwoko gushyira umuntu w'ubwoko ese bataniye he n'abandi babaga bari kubaza ibyangombwa kuri bariye koko barekeye aho ko byatraumatije abantu twese babonye ibyabaye bo ikindi rero njye nasomye n'igitabo cya Munyabagisha nuko atabivuze hari ahantu yavuze ati hari abavuga ko abazungu aribo ba nyirabayazana aribo bazanye iyo moko ati nyamara uwo muzungu siwe ubabuza kwimenya ubuza abanyarwanda kwimenya kumenya icyo bari cyo n'icyo kubimenya bibamariye umenya ariho tuza kugera aho ibyo byose bitumariye none hanyuma rero najya ngo nsubize Nsengiyumva wari ugiye ngo kurakara ngo mvuze ngo ariya moko ni icyuka iyi ni imaje nashatse gutanga nashoboraga no kuvuga ngo ni muyaga kuko ayo moko yagiye azana ibintu byitwa muyaga abantu bakenshi n'abakamarana bayita muyaga ibyo nashaka kuvuga ntabwo ari uko biriya bintu naba njyewe ntarabihaye agaciro bifite ariko agaciro bifite ni kamwe nako kwica abantu nako kumaranisha abantu ku buryo ntabwo nigeze narimwe nsuzugura ko ari amoko izirengirwamoko nako n'ingirwamoko rwose ntareme bifite ahubwo hari abantu babirisha ibyo nabyo muzabisanga mu gitabo cya Munyabagisha ntabwo yabivuze hari abantu bose bari aho ngaho bafata ayo me narabaguze ubushize bafata ayo moko nk'inka baragiye abo bantu ndizera ko nta n'umwe muri twebwe ubarimo naho ubundi ibi bintu by'amoko nizokomeza rwose kubiha agaciro bidafite bizongera bidusubiza ahantu twari turi ubu rero twebwe muri iyi nzira y'ubwiyunge turashaka guhera aho ngaho gusubiza ayo moko agaciro gake nako ibintu bidafashije byabo Munyabagisha wavuze ngo bimeze nk'ingofero ni nk'ingofero umuntu yambara cyangwa se akayivanamo ari ukugira ngo yicishe ahantu none rero rwose mumbabarire ntabwo nashatse kubatinza turi kwifuza ko umuntu ntawe dushaka guhatira kumva uko twe tubyumva ariko aya moko ntabwo ari ayo gutuma abantu bazima bafite mu mutwe hazima bicana bamarana ntareme bifite murakoze ndagira ngo nanjye
ahubwo nkunze kuba yari gutangira kutuganisha ku ngingo ikurikiyeho ariko mbere kugira ngo tuyitangire Bwana Sylvestre wabaye satisfayi maze yitubwira guhaye urumva sava nta kibazo nta kindi cyane usigaye nta kandi ntabwo n'umwe usigaranye kugira ngo tujye ku ngingo ikurikiyeho kuri yawe ndi munahere udayeri usobanura unakomerezeho usobanura si ubundi we kubwa ayo moko ahari koko kandi tukakubera ibitekerezo byawe nawe tukakubera ibitekerezo byawe ayo moko ubura twayamaze iki yatumarira iki ni kugira ngo twubake u Rwanda abantu nyarwanda bose mbabibonemo baze ndabara utubwiye niba wumva nta kantu kandi wari usigaranye ubundi witize iki kibazo mbaje ni wowe ubona amoko urimo kwemera yabana te muri kiriya gihugu ku buryo buri nta muntu wumva ko aryamiye undi cyane cyane ko mu kanya wuze ubyerekeye supremacisme ibindi bigaragara ko kuko hari abantu nyine bagiye baryamira abandi bitwaje amoko cyangwa se bitwaje ko ariho wasumba abandi ari mu burebure cyangwa ari mu butegetsi ariko icyo kintu kiba cya supremacisme urabona byagenda gute kugira ngo buri muntu wese yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa nk'uko ubivuga ubyemera yumve ko koko kiriya gihugu akibonamo Bwana Sylvestre ijambo ni ryawe
urakoze hari umuntu muri abo ngabo babaje ibibazo wavuze ati ariko si ubundi baza kujya impaka ngo cy'amoko mwayakoresha kandi batatu muri abo muri kumwe turi bane batatu bavuga ko amoko atabaho yari amoko atabaho ubwo twa disita dute bavuga tudisita icyo tuyakoresha kandi bavuga niba batemera ko abaho ariko wenda twari dukwiye kwibaza hari n'undi wabibaje avuga ati musomesha kuki ubona yari tambyi kuri kiriya kibazo ati ni ukubera iki twari dukwiye kwibaza impamvu ubundi tujya impaka hari izi mpaka ntabwo ari twebwe twenyine hari impaka y'uko amokoho cyangwa atabaho ni ukubera kandi izi mpaka ntabwo zahozeho hari igihe zatangiye ni ukuvuga ngo impamvu zihari ndetse zikatuma n'umuntu ashobora kureba imitsi ikarega cyangwa akagira ngo icyuye kose akajya gutya ashaka kwemeza ko atariho cyangwa ariho etsetera ni uko hari enanje iyo bita enanje mu gifaransa bisobanuye gato ni ukuvuga ngo hari umwuka n'ugahe n'uhomba amfite ni ukuvuga ngo haramutse hemejwe bidasubirwaho ko amoko abaho hari abantu babibona n'inyuma haramutse hemejwe bidasubirwaho ko amoko atabaho hari abantu babibonamo inyungu b'abandi bandi bakabihomberaho etsetera nibyo ranje nuko iyo ranje kuko iyi debasino ntiyaba nta sansi ifite niba ihari kuko hari enanje kandi ranje inepa sosiyete ranje politike urabyumva kuko sosiyete abantu kandi hano nk'ubu murabona ngo sivetire ngo ni ibitekerezo bya hano ntabwo ari ibyo ntekereza ntabwo ari ibitekerezo none ni observation constatation urumva maintenant donc c'est pas un enjeu sociétal un enjeu politique il y aurait le cas du président pour qu'il décide ça puis on va le voir mais il est tout libre il est tout fou l'enjeu c'est quoi l'enjeu c'est quoi à beaucoup qui se sont mis d'abord quand nous on a vu sur la même vidéo on a encore affiché des années quoi car on a déjà vu un kuvisiyarema kuva ikiremwa mu cyaremwa kandi hose tadiri dani rutari risipasi abantu bagendera mu kimwe n'uko bagendera ku miryango kimwe n'uko bagendera kuri za kara etegera abantu bagendera kuri za teruwari ibiduturere nabyerwa mama ariko hari ubwo burere ngo mwabubwiyeho etegera abantu nibyo bagendera se naturere ntacyo bitwaye urabyumva ngo metona kuki aba hari idepa ranje ronde kubwira ahandi uko bigenda wowe iki gihugu urimo rwose sera hivi uri hano mu biryi nanjye ni hundi bigendera hano hari amoko atatu wenda muhitamo kujya muhite tiribu cyangwa muhite za kominote hano babyita kominote bigendera imibanire nta na rimwe hajya haba deba yo kumenya niba abaho cyangwa zitabaho izo kominote vurema ahubwo debiba ni ukureba uburyo zabana dako ikibazo cy'imibanire ya zino kominote zo mu bibiri dukoresha tu waro flama jemanofone tonka abadage ikibazo cy'imibanire yabo gihora ku murongo w'igihe gihora ku mezi buri munsi kuko ntabwo bo bavuga ngo ubavuga ngo ikibazo ngo nuko izo kominote ziriho nk'uko mbese venisite yabivuga kuko venisite urabona venisite aravuga ngo ayo moko ngo kubona ngo ibyo bashyize se bavuga ngo we n'abandi ngo bitaniye he ngo nuko byari bimeze kuri bariyeri ngo etsetera doko ngo ayo moko bayaretse ngo ko ibyo yadukoreye bihari mbese nk'aho ibyabaye byabaye kubera ko mbukora no barabyumva iyo ugeze no gupoza ikibazo nawe ntabwo ibyabaye byabaye kuko habaho amoko ku buryo bavuga uti tuya tugize nka kabagete majike tukayahanagura tutakongera kwica ndavuga nk'urugero tuvuge ko tuyavanye ututukitwa none se ku rucunshu kwabaye pogoromu imeze nka jenoside ese byari hagati y'abatutsi n'abahutu cyangwa n'abatwa byari hagati yayo moko mvuga ngo meza bariyo tukwiye kugendera aho kwa Kinyarwanda kuruba weba nyinya nabega n'abakina baziga batusa habaye masaka grande chez hagati ya bega n'abanyiki none suko kuba byarabaye ubu nazo se tubivane tuvuye ko nabyo bisaba kubanza tugarutse habaye ikibazo dukuru nabyo ari cyo niyo ututsi natwe byavaho hagati ya 2026 kuva hakiri amasinde ya sosiyete nyarwanda na sosiyete nyarwanda ayo moko nayo yarwanda urajumva hari mwahoze muvuga ngo hari amoko nyine 400 muri Congo no muri Uganda bose ntibajye barwana kandi bishingiye ku moko kandi hari ayo ngayo menshi gusa ntabwo bigera kuri jenoside z'iwacu ahubwo icyo tugomba kureba kuki iwacu ayo moko arwana kugeza haba jenoside ni iki kiri mu muco nyarwanda gituma kuba hari amoko nk'andi hose biprovoka ziriya violence zimwe na kumwe c'est ça le problème ariko le problème ntabwo ari guhora muvuga ngo tugerageze uburyo twifata amoko amoko maintenant l'enjeu ni ugiye kukubwira impamvu abantu wenda ndekera ariko hari n'ibindi nabivuga ko wenda nza kuvuga hari n'imva mu mwanya nuza l'enjeu ni iki ni uko turamutse twemeye amoko nk'uko navuze ndi kugana umubiri icyo gihe twavuga tuti ok hano hariho abahutu b'abatwa n'abatutsi hariho tuti noneho kujya tworganize sosiyete yacu twubake intanasiyon reka ikibazo cyacu tugishyire ku murongo w'ikigo umurongo w'ikigo wari utekwa nk'uko bigenda hano mu mujyi ariko nk'uko bigenda ku isi hose haba abo ngabo bajugunya abagisha ariko bakora za etide bandika n'ibitabo icyo bakora cya mbere bahita bakora jenoside sosiyologike hari igihe abazungu bakora zo kumenya bati se dabo igitandukanye ya mboko ibyo bikaba kreya nako byamara kuba kreya tubyumvikana ko ntabwo ari sosiyete yuko umutwe ari uyu umutwe ari uyu umututsi ari uyu umutsi ari uyu etetera izo kategori zikeme zakwitwa amoko zakwitwa iki icyangombwa cy'uko zitwa cyangwa n'uko zihari noneho rege tuve noneho agakurikira iki ese uburemere bwazo muri sosiyete ni ubuhe kandi uburemere rero harimo dimasiyo nyine ntabwo ari iriya dimasiyo y'umubare gusa kuba ngo abantu nyamwinshi abane bake nacyo se imposita icyo kikabarwa bakavuga ati ese mu rwanda hari abahutu bangahe hari abatutsi bangahe abari metise ni bangahe abatwa ni bangahe izo shifure zigahura muri dosiye ku meza ese lo poids social yabo lo rapport de force social au rapport de force politique. Pourquoi? Par exemple, nous, au Rwanda, communauté Abatutsi, quand nous sommes venus au Congo, nous avons dit, nous avons dit, rapport de force sociale et même politique, il y a un petit avant. Et tu as dit, donc, il y a un scientifique. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, donc, il y a un petit avant. Ils ont recherché ça. Non, quand nous avons dit, ese bari reparti gute mu turere mu karere runaka hamwe abahutu bangahe mu karere runaka hamwe abatutsi bangahe kuko icyo ni imposita urabyumva hari nk'uturere pareza dutonze abatutsi benshi kurusha akandi kane hari uturere etetera hakaba za politike volontariste zubatswe zishingiye kuri ibyo bintu biba bibereye nibyo bita la realite sociologique urabyumva no kuba wenda turi kwinjiramo nuzi turi kwinjira muri za sosiyo ariko icyo nashaka kuvugana mu ijuru ni uko abahakana ko ayo moko atabaho baranga ko haba iyi travayi kubera ko iyi travayi bo nta nyungu baba bayifitemo kubera ko wenda bumva ko ubungubu ibiriho sitatiku iriho iraryoheye nibatekereje ejo hazaza ko ejo wenda aribo batazaba bafite ubutegetsi ataribo bazaba bagimeze gute ngo bubake ibintu la jeunesse izagenderaho bakavuga bati umupare arigeza ngero impamvu ari mu Rwanda ngo ngumya nuko bera ko bazi ko jitoma ibindi bibije yaita birometa ko icyo utegetse bwa bushingiye kare karega karega ni gashingiye ku bwo byumva c'est tout l'enjeu ni undi metona wenda hanyuma rero ok icyo ngiye kero yongendo be kinibaje ikindi ngirango mvuge nibyo aregia enaregia vuge très important yavuze ngo mbese ngo ko uvuga ngo habaye amazina ngo izina ry'ubututsi ry'abami ngo ese abo n'amazina y'abahutu aha rero iyo tunyendekereza ikintu gituma tutavuze kuko twibanze kuri morphology gusa bene abantu bakaba bakeka ko icyo ari cyo diferense yonyine iba hagati y'abahutu n'abatutsi abazungu ibintu batirimba muri za etide bakoze basanze badatandukanywa gusa na morphology basanze abahutu n'abatutsi muri rusange bahari na za nuance culturelle zibatandukanye Basanze par exemple la division du travail. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de niba se byari bimeze gutyo ni ukubeza iki si uko bamwe bari bameze uku n'abandi bameze uku sans déconner donc parisa nuance culturelle même uretse n'ibyo by'imirimo bakoraga imirimo ijyanye zo ku bintu byo korora akaba ari ibintu byiswa ry'abatutsi imirimo ijyanye no guhinga akaba ari ibintu byiswa ry'abahutu abatwa traditionnel ngo akaba ari abantu bakoraga biriya byo kubumba yabyo byabyo byo guhiga create nyine ku gusoroma ikitera ibyo ni ibintu dokumente kuko mu gihe abagitaho zavuga ngo tugendere ku byanditswe by'amagambo tubiti ibyo se ibyo birahari dako ubungubu iyo tureba par exemple ubungubu kuva ingoma y'abatutsi yagaruka iriya ya kane iyo turebye n'umuco ukuntu wahindutse mu Rwanda uzarebe za mariya z'ukuntu zisigaye zigiye ubintu baba bambaye izateremo n'ibintu bakora biriya byo gushayaya byo kugera kandi ntituzi neza yuko ku ngoma y'abahutu ibyo bitari bigihari bitari bigihari cyane byabagabaza nko muri za mariage imfo disikireye z'abatutsi yabo zabamo none se nk'ibyo ngibyo ubu ngubu utabibona cyangwa uvuga ko ari iki gushayaya ubu wavuga yuko ibiriya ndirimbo zo gushaya byiganje nka ese biriya ubu wavuga ngo ni iby'abahutu ubona pariza ko ubona abagore babyiri bashaya ubona mbahutu ukazi banga none se cyo ni umuzungu wabize urumva donc na biriya rero by'amazina jisoma biriya by'amazina yari afite ebyiri ngiye kubikubwira amazina nubwo bwose kubera za merange zabaye twese dutuye ku misozi ashobora kubamo ariko amazina
uretse gatoya kuko moderateri afite ikibazo cya mikoro kugira ngo dushobore kuganira ntitukurekure abizi
wewe
poini nyinshi reka mu gihe harimo agira ntuza dukomeze ikiganiro ariko duhana ijambo kuko wagize po nyinshi cyane uvuze ko ni umwanya wo kugaruka ariko ndagira ngo niba kuko ari njye uhagaritse ntihagire undi niba hari undi nawe ushobora gufata ijambo akagira poin yagira nawe yabikora
ariko nari ndimo kurangiza ibyo mwavuze kuko njye narorovaga za poin mwavuze ntabwo ari za poin nshya ndikuza doko narorovaga ibyo mwavuze ntabiriya jisaho dako
ariko rero ni byinshi biraba byinshi cyane
none se niba bavuga ibintu ndetse biriya gitewe
oya wabyiga
tubyihorere bifate se tujye mu bindi
none reka ureke ukomeze tuze kureba aho za kugereza no guturaba turaba tugereje dufite igihe yewe nta ntago ndambi yewe hano
turaje François muri deba niba watanze wavuze za argument doko ubu uragira ngo dupate kuzi za argument izo wavuze abandi batagira ishijeho bipate komsa niko za deba zige
turimo turasangira ijambo
reba ni gusubiza ibyo wavuze nibyo kuko mwabivuze muri batatu ni byinshi
komeza ariko nakubwiye ngo komeza hanyuma turaza kureba aho ugereza nurangiza winiguye uratubwiye
ntabwo uri kubibona gusubiza ibyo none se mwabizambura iki si ukugira ngo nyine tubivugeho
ndakubwiye ngo komeza nazingize ngo kubera ko moderateri afite ikibazo cya mikoro wabonye mesaje yayitwohereje kugira ngo dusangire ijambo kuko hari hashize umwanya munini urumva se noneho rero
niba ushaka nshobora gutegeka
ngaho ngaho na Venusi niba ari icyo mushobora gusubiza ku byo yaravuze ebwo mwavya sino nanjye ndafite icyo ndenye navuga cyangwa noneho agakomeza nawe ariyo izi ndabona afite ashaka ijambo
ntabwo ntinda ni gusa wa mugani yavuze byinshi ko ikintu mbanzirizaho abatwumva bye ntabwo kugira ngo ibintu bisobanuke neza kuko hari ukuntu abantu bavuga ngo ntabwo twemera ko amoko abaho ibyo ntabwo ari byo hari ukuntu abantu twumva nabi bakavuga ngo tuvuga ko amoko atabaho ntabwo ari byo abatutsi n'abatwa n'abahutsi barimo ariko twibaza ayo moko nicyo nacyo kibazo twakunze gushyira cyane mu nzu ayo moko afite ubuhe bwoko ni bwoko ki tubyibaza kubera iki tubyibaza kubera ko tubona twabyibaje kubera ko ari François cyane cyane nanjye n'amagani twagitejeho cyane twabikozeho n'ibiganiro byinshi niba abantu bagiraga wenda ntishoboka nyine kugira ngo babyumve nako babyumve byose ntishoboka ariko ni icyo kintu kugira ngo kuko twashatse kugira ngo tumenye ayo moko icyo ari cyo ko ntabwo tuyabonamo ko ari amoko kimwe n'ayandi moko y'ahandi nk'uko serivisi nk'uku nguku yatangiye abivuga mu kanya avuze nk'urugero rwo mu Bubiligi ntabwo ari kimwe hari n'umuntu twari twageze kubiganira ntabwo ari kimwe mu Bubiligi ntabwo ari amoko bafite nk'uko bacu tumeze bacu dufite ururimi rumwe dutuye hose mu gihugu mu Bubiligi ntabwo ari kimwe ntabwo wabigereranya amoko y'abahutu n'abatutsi na kominote lingwisti zo mu Bubiligi ntabwo ari kimwe rwose ubwo ni urugero rumwe niyo wavuga n'ahandi ntabwo ari kimwe rwose tujye twirinda kugira ngo dufate amoko y'abahutu ayitwa amoko n'amahutu y'abatutsi n'abatwa ngo tuyagereranye n'amoko yo mu bihugu duturanye no muri Congo n'ahandi oya ntabwo ari kimwe rwose dufite ururimi rumwe dufite igihugu kimwe kandi dutuye hose mu gihugu ibyo bintu rwose dusangiye ibintu byinshi ntabwo ari kimwe n'andi mu buryo aho ngaho niho abantu njyewe numva rero rimwe rimwe abantu ntambabaza cyane kuko abantu tugereranye ibintu bitagereranye ntabwo ari kimwe aha rero niho twa amoko niho ndehereyeho kugira ngo abantu basobanukirwe bajye basobanukirwa ntabwo tuvuge ko abahutu batutsi batari ubukari cyangwa ko batitswa mu ariko dushaka kugira ngo tumenye ubwoko bwayo kuko hari ibindi bintu byinshi birimo bivuguruzanye nk'ubu ngubu bavuga uti bajya batungwa bakurikije imitungo yabo ngo aborozi n'abahinzi ubundi bati ni fiziyolo n'umubiri ubundi bati ubwo si urumva ejo bakavuga ibi ubundi bakavuga ibindi icyo gihe umuntu yakwibaza ariko ko bavuga ngo n'abahinzi ubundi ngo n'aborozi ubundi bakavuga ngo n'abarebare ubundi ngo n'abajuriye magufi ubwo si noneho baje nk'umwana koko ufite imyaka cumi n'irindwi cumi n'itatu cyangwa ubyibuka wowe nk'umuntu ufite imyaka mirongo itandatu wamusobanurira ko harimo uko ari bwoko iki ni aho ngaho ikibazo kiri niyo mpamvu tuyitsindaho kugira ngo tuzane nk'igisubizo cy'akaga twagize kugira ngo tubabonere umuti tubanza kugira ngo tubanze tuyajyane muri laboratwari tuyapime tumenye neza ayo moko icyo ari uko niba ari amoko kuko mu by'ukuri ni aho ngaho dushakira ntaho twashakirishije kugira ngo turebe niba ari amoko mu by'ukuri abakoze ubushakashatsi abakoze ubushakashatsi bagiye aho bagira noho twagize twebwe byagiza kugira ngo tuganire n'abandi nuko twasanze aya moko ayingirwa moko byagizwa moko ku mpamvu za politiki kandi ku mpamvu za politiki ayingirwa moko ya politiki ni ku mpamvu za politiki nkuko Sylvestre n'abavuze koko enjeu politiki ni politiki harimo harimo nyamoko ya politiki wakunze kubivuga nawe bya politiki birimo ntabwo ari kimwe n'aya moko y'ikiryango yatukaga y'imiryango biratandukanye ntabwo ari kimwe n'aya moko usanga ahandi handi biratandukanye ubirebye uko amoko ateye naho ngaho nagira ngo abantu bajye batwumva ntabwo tubavuga ngo nta bahutu bariho twayifashe kuri aya moko ariko se ni moko ki niba dufite amoko y'ubwoko bubiri wagira amoko bumwe kiryo nawe ufite umuntu wageze mu mashuri wakwibaza uti se ni gute mu banyiginya habamo abahutu hakabamo abatutsi n'abatu ndetse ayo ngayo avuga yakajyayo nuko amwe muri iyo hari ikibazo amemu ahubwo wabo bagombye kubikora yo gushakashaka umuntu wize ukavuga uti bite ko naho ngaho ikibazo tugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitugitug ntakibazo
mwari mwabibajije ndimo kujyanya kuri suite mwari mo kuvuga 26 uracyumva
reka ndagize
ayo maboko amayamo ya arimo kwakinyarwanda
oya mbabaye
no none se urabaza ikibazo najya kugisubiza mugavuga ngo mbiye kuvugira kebura dia ngo kigire ayo maboko kinyarwanda 26 uravuze ngo ikibazo mwabaje mwese mugaruka ngo kukingwa ngo atandukane ngo nari yayiboko kuvuga abahutu n'abatutsi abantu jitoma nicyo ngira ngo tuvuge ariko ntabwo ari amoko 26 ya kinyarwanda
Silvestre Gatoya Silvestre Brete Gatoya Celeste afite ikibazo tugiye kongera kutangira bundi bushya kuko murebe message yatwohereje.